Na peia whaataala sua mawhai whaia nisi le suitau vāo le Republicans, Donald Trump. Ele ito a telefo inisi na manatu pe talitonu e manu malo Trump i primaries e avea ima suitau vā. Ai ina ua manu malo i primaries, e tele ana la fonga na tete e ia inisi sui o le Republicans malato tu ua ilana campaign. Nao olava, I le fafonga fetalai le sui o le Republicans I le senate. O le atatou tālia nei pe o awhea e a matai le ngā luenga I le napā, po o le olo lea, o le avavai aimi a Amerika ma Mexico e pe o se tasi o ana fuafuanga. O le tuā oile nei o Mexico ma Amerika e tolu wafe kilomita le umi. Ai o lo o fuafua Trump e totongi e le atunu o Mexico ia le tau o le pā. E le ngatai tangata Latino mai Amerika I saute ai na ia fola fola foi. Le whaasa aina o tangata Moselemi, o na toe ulufale I Amerika. O le tofi pere se tene o Amerika, e whaingoa ina o le Chief of Staff. O na oia, le taita I au o le military. Na oia, e mawhaiona ia whaatunwina, se o so whainga e whaonga aina I le mano sinu kilia. Ai oaile nei tangata e suafa I a Donald Trump. O Donald Trump, na whānau I Queens I New York, I le awheiva se lau whāsa fulmole ono. O lona tamā, o se ali I whaipi I sinisi, I le fausia ma le whata wina o whale te tele, I le taulanga o New York City.
And I watched, and it wasn't that I even watched consciously. I'd be sitting on the floor playing with blocks as a three-year-old baby, and he'd be on the floor talking to contractors about price and elevators and wood. And, you know, I mean, and by the time I'm 16 years old, I sort of, like, knew everything about building buildings.
Ele ilonga se tūlanga ta mai o Donald Trump I sana onga. You know, was a full maratolu tau sangalo na matua, na avea I o na matua, e a onga ile a onga military. Ina ua maliulo na tamana pulea Donald Trump le pisi nisi, ina ua whaato a lua se fuluma le lima tau sanga alo na matua, ma o le tele o fale mawuru lunga I Manhattan na fausia e ana company. O le awhaiva se lau fitu se fuluma le fitu na whaai pui poai I se tama itai mai Czechoslovakia e ingoa ia Ivana Vinkelmia Zelnikova ma e tolu tau sanga peto a tolu la whanau. Ele I umi le mafutanga ai tetea peita ina sa noa Ivana.
Donald is just a wonderful human being. He is giving and he is warm. A lot of people, they look at him as a tough businessman, which he is. But Donald, is, if you're good to him, he's good to you. If you're not good to him, you're dead. Because sooner or later, he outsmarts you somewhere.
Ivana Trump. Ile a feiva se lau varu se fulmanatasi na tatala inai I ale fale le Trump Tower. Ile ngata ilea, o le tele o casino, malaeta apolo, faletali malo, maleano ano isi aseta a le company a Donald Trump. E o mai le tausanga a feiva se la uiva se fulu, ua leto e feitau miliona, ai ua feitau piliona lana oa. O se tasi o mea o fofongi e le campaign le nei, o na faata o ai loa I ele to o tele I Amerika ma le lalolangi, E ui I le tele o lana oa e whaitau piliona tā la, a e se fulu male valu tau sanga e le I tutongia se la fonga Donald Trump. O le taunga whainga tū lei Trump e avea ma pere se tene, po o le Trump for president, na mua mua alia e le lua se fulu male valu tau sanga taluai, a e ofesoa soani Donald Trump I le campaign a George Bush Sr. Na fasilingia e se tusitala a le NBC, I le tausanga e awhi iwa se lau walu se fulu walu, Donald Trump, po o le aso na langona, e iei se teimi o no tau vahai, mo le tofi pere se tene o Amerika.
You have said that if you ran for president, you'd win.
I think I'd have a very good chance. I mean, I like to win. When I do something, I like to win. I like to do well, and I think I probably would have a pretty good chance.
E whaono, ona liu sua vaipe bankrupt, company e Donald Trump. Peitai. E le I whaamalo sia o na se ia ana aseta mai lana company. O le lua awhi me le whana I e whaatupe inai, ma awai I le ata lea sa whaalia fo I le televise au se talia nei le Apprentice. I I le lua femalalima na faaipoipoai Donald Trump mo le taimilo na tolu I le tama ita I Slovenia o Melania Naus. O I ele nei, ia o le aavea ma faletua po o le First Lady I le fale pae pae I America. O sa vai teimi o le lua fese fulu na faailoa mai ai Donald Trump ua faiala na faaiunga e oso ilunga le fua mo o le fai ngā palota.
I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again.
Donald Trump. O aina ilo ilo talo talo. E palota ele faitau miliona o tangata I America se fai pisi nisi. E se fulu male valuta usanga. Ele ito tōngia ni ana lafonga.